blessé, tu te comprends, mais quand j'ai couru, est-ce bien? On a des femmes, tout qu'on a des mythes, chama, ou coucou, on a des wagons, et bien. Du coup, tu y as déjà battu, mais c'est tu te comprends, mais quand j'ai couru, est-ce bien?
Malaria, kama Nigeria, hapa Kenya kuna nizo keke na konoria. Lafu tumeseti tuko jaba na mawaria. Pyunde mana dera ni na Japaneza karia.
Ai ai honey, me waka somebody. Leo mi ordinary kesho sama bani. Ai ai honey, please come dine na me. Later siki na iskoche la lendani.
Nino kiss to the city, give me a kiss to your kitty. To infinity na died on the pillin. Na sidani na kudai juu ya nyash. Na sidani umeniwae juu ya cash.
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wa lesbio. Wana die from tuko na dimiti shama. Huku kuna diva gange mbio. Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wa lesbio. Wana die from tuko na dimiti shama. Huku kuna diva gange mbio.
Motivate my motivator. Swali, mbona crocodile si alligator. Swali, mbona urolgwa inakote paper. Swali, mbona hupendi kuserereka.
Ai, ai, honey, me waka somebody. Leo mi ordinary kesho sama bani. Ai, ai, honey, please come dine na me. Later siki na iskoche la lendani.
Mejwanya nkasiko, na maliko na shiko. Nimeshika mamita suzabe misiko. Akili ni ya 50 na rangi ya thao. Mwili ni ya nini kawezi jinao.
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wa lesbio. Wana die from tuko na dimiti shama. Huku kuna diva gange mbio. Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wa lesbio. Wana die from tuko na dimiti shama. Huku kuna diva gange mbio.
Kona beads kwa waist. Nasikia wana kuwaga freak kwa bed. Minata kufind out just in case. Nita settle down. Niko jaba, jaba yangu shika na karosta. Kaja shoka nanza kunitoka. Zina nisho vile nimeomoka. Uyu day mina mbeba take away. Ata kwa mteja hadi next week. Mausiku nasikia ukiji DJ. Ukitaka nda kusaidia kumix. Mpige block alafu give me a kiss.
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wa lesbio.